Zote leo ya nakula zake ya fifite oke kale fote kolanganze mweme ketere sente unobula mbulinga chivana mumusana wako fukirira fukiririra weyazi yakela yasi kela zinoga zikondela ziruma asitukane yekinira munakuma kina na wakaire mwangu waku koka ya kwezi kutakanya tochevuma tule tule zote nyingine tutapata kesho katikola kola funa kuzifuna tewerumia pamochi kunta sukuka ulio kuza kutuyanya ule nyama sikambula unote encha nokola leo tule zote yaya sente pesa
ye tule tule zote
kona dansi chesa
ye tule tule sente
enjoy your money money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Tichanga mushe ndandam. Otaba nabano na choche cham. Obera ntiwebo wa wano mkumira mnjumira mudigida muwala jika mnye nya nye nyamu. Wenzangu kumbuka kutafutala kila ukiamuka. Binyaji utanunua adina shikada wata kutambua. Pesa sisumbuka, weno kala busoka kambuka. Na bayoka zemi mwarachi tolia, ogenda kukua. Gaya sente pesa,
tuye tuye tule tule zote.
Kona dansi cheza,
tuye tuye tule sente.
Enjoy your money money,
hey!
Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day.
Enjoy your money.
Kila siku inapopita, ndivyo na kifo kinasonga. Kula unazopata maisha naisha. Echokulia techimpita kumumwanga nchiyoya. Terekereza bichibye balinze wano kunyaga. Meketa meketa kukungege na akayocha kanyama. Every day don't miss it. I enjoy my money. Money, 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 money. Sento ligenda na meka muko fini. Sibo muti mafuna kuwala wachi. Kusente zo jiranga noru mako. Olumbe lutaiza nobu kodio. Zokwe kaziri gawa nobara bebo. Guba kusivye mainja na nkokoto. Kaleno jiranga noru yako. Teziwera neboso komera dodo. Gaya nusu kolanga nze ebye ncha tunabira bankera. Gaya sente pesa,
tuye tuye tule tule zote.
Kona dansi cheza,
tuye tuye tule sente.
Enjoy your money money,
hey!
Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita,
tuye tuye tule tule zote.
Ndivyo na kifo kinasonga,
tuye tuye tule sente.
Double kick, ready.
Just to be happy every night and day.